se tu ati Makara wanasema tuko reckless. Jiunganya imeja za VXS. Piti ya Jerry okota maordinare. Pale umo okota wa kardinale. Oktombido ukifika namba nane. Iyo area karido dini usiku wa manane.
Vroom vroom na pull up kwenye matatu. Zoom zoom pale mbele okota wale watatu. Kuna mtu ananukisha kiatu oya. Pale nyuma tupendane oya. Create room room niko umo. Umo ina mazazi mazi na jina. Paradiso ndo mawina. Emba sava na enda dina. Manyanga manyanga nganya ni manyanga. Kaa huna fair buda kanyaga kanyaga.
Niki waju ya matatu me you feel vibes true. Riding to the city me and you. Baby me and you. Niki waju ya matatu me you feel vibes true. Riding to the city me and you. Baby me and you.
Tonde homo pande KDD ukalie KICC ukikunyo KCC. Niko skodi mami hapa najilea. Nikulipie mahari ya mafea. Nikupatie maua au mimea. Weni miracle na mini pasadea.
Tulipandi yanga Kencom. Gari za kwenda majengo. Tulikuanga malevels. Tukitoka Dunda mimi na warembo Before tufike hao Konda alidai. Veni mbao mbao. Nililipa thao na nikasahau. Tupenting alikuwa menishika kakarao. Nikiwa juu